LB.
Oh yeah.
Thula ngizobala kathathu bese ngiyalishaya ikhanda bheka manje usuyakhala abazazi indaba zakho manje ngizofika ngehawu mase bezama ukungishaya yabakhubaza intwana sengizoshiya bebabaza zama ungabaza amandla ami sengiyafana nosomandla mina mase ngishaye nami bheka ngengozi mfana thula ngizobala kathathu bese ngiyalishaya ikhanda bheka manje usuyakhala abazazi indaba zakho manje ngizofika ngehawu mase bezama ukungishaya yabakhubaza intwana sengizoshiya bebabaza zama ungabaza amandla ami sengiyafana nosomandla mina mase ngishaye nami.